sakaba simu jaikata akifuani mwangu takuliwaza na nitakesha nikikulinda ukilala. Najua ume unataka kile inataka, najua unapenda, unapenda yule. Na tena mimi sina wivu, ila naomba ijesi kujelewa, ijesi kuje kuyelewa thamani yako.
But I'm one call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako. One call, one call away. Call me if you need me, call me. One call, one call away. Call me if you need me, call me.
Mpenzi hafai kumiza, sasa nini unampendea? Mpenzi hafai kuliza, kutu umeshinda ukiangangania, wakati na kukosi fura yako. Oh no,
oh no, oh no, oh no.
Najua moyo unataka kile inataka, nelewa unampenda, unampenda yule. Natena sina wivu, ila naomba ijesi kujelewa, ijesi kujikuyelewa thamani yako. One call away. Ukinitaji mpenzi, nipigie simu yangu. One call away. Ukinitaji mpenzi, shujako.